Westside Music Blog. One MTV.
Yo, came in. Yeah. Tanga lineage. Yeah, it's the music, man. Do it for love. That's how I feel, yeah. Signals, man. Take it.
Imakufuna ikazanda. Wanga, wanga nina panda. Wanga weka pachi panda. Oh, kribena wina kuwa zanga. Wanga, wanga nina sanga. Wanga weka pachi panda. Oh, my kichi. My kitchen.
Pepine na kuwa na chei panjila. Wavena benze pize bango pwela bango chinchila. Motimba wafuno kwanya echo chijila. Vama funa kungena kuma kulivene siva ziva. Kutimutima unapasa ndine mama. Kulipenda wina anga pwele bango pwela bango dama. Ayo malaila ima mabali pize bakucheza. Wafuna motimba wazi
kwanya. Imakufuna ikazanda. Wanga, wanga nina panda. Wanga weka pachi panda. Bena wina kuwa zanga. Wanga, wanga nina sanga. Wanga weka pachi panda.
Stele anani uza pari pestina. Nemuli iwe nalisanga maileta visi. Nenga konde na busia you majesty. Bebe kusine gwenda na chiko sati kunisia like this. Benda papuna vazi tingenela. Koma siva siva kuti you ma Cinderella. Kazuba kakashomba mama au piyo umbrella. Nifuna nize kulavana neno nikwelele.
Kazanda, wanga, wanga nina panda. Wanga weka pachi panda. Bena wina kuwa zanga. Wanga, wanga nina sanga. Wanga weka pachi panda. My kitchen.
Download it.
Yo, my niggas in California, music see you, man. Everybody living into my city. Yeah. The Tri-69, got you. Stop there, man. Yeah. Yo, I got you. And everybody there, man. Your boy singing on this one, man. Your boy singing. Yeah. Combo Kingdom.
It's a